beats, Catchy T.
Your baby talk to me nice. Your body sweet in my life. Your body do me right. Baby, see you see your body do me right. Your body talk to me nice. Upendo so kifani when I'm looking your eyes. Nipende niche paradise. Nisogeze mapaja nija mix mayonnaise. I feel good, yeah, I feel good. Hai kama vitu vya santana umenilevya. Kwako kama mfungwa nimezama kwa gereza. Nipe vya nyongeza. Niko radhi, niko pe usintupe, usishushe. Na pozi upunguze. Oh mama mia. Na kwako staki masiara. Vile unameremeta wala upaki mascara. Everybody na fino. Penzi langu toyo njo nipige kikinjoyo. Everybody na fino. Penzi langu toyo njo nipige kikinjoyo.
Kupendwa raha sana. I didn't enjoy raha sana. Kupendwa na yeye sana.
Najidai na jidai
raha sana.
Ona
run now.
Oh baby
run now.
Nisha pando na mizuka
run now.
Usubiri siwezi. Oh yeah
run now.
Oh yeah yeah.
Baby in the Bible.